shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubaland oo toddobaadkii mar la qabtay ayaa maanta lagu qabtay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Jubaland ee Kismaayo. Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland, Mudane Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugudheere, ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland. Inta uu socday shirka ayaa waxaa warbixino loogu dhageystay wasaaradaha dowlad goboleedka Jubaland sida wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo wasaaradda amniga iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubaland. Sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay xaaladda doorashooyinka dalka, wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowlad goboleedka Jubaland Mudane Saleeban Maxamed Maxamuud ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii shirka looga hadlay.
Waxaa noo qabsoomay shirka caadiga ah ee qamislaha ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland. Waxaa furay madaxweyne ku-xigeenka labaad ahna kusimaha madaxweynaha Suldaan Cabdulqaadir Lugudheere, wuxuu ka hadlay arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka. Wuxuu ammaanay shirka wadatashiga ka dhacay caasimadda Muqdisho iyo go'aanadii ka soo baxay oo ah qaabkii doorashada iyo waqtiga doorashadu ay dhacayso iyo dhammaan go'aanadii ka soo baxay ayuu taageeray. Kadib waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda amniga, wasiirka wasaaradda amniga wuxuu sheegay in amniga Jubaland uu yahay mid fiican, inkastoo ay jiraan dhagarqabayaashii nabadiidka ahaa falal ayagu ay sameeyeen oo ay rabeen inay maxaa tiraahdaa kuqal gelgeliyaan nabadda dowlad goboleedka Jubaland, taas oo ay ka hortageen ciidamada amniga sida daraawiishta, nabadsugidda, booliista, dhammaan laamaha amniga dhammaan ay wiiqeen dhagarqabayaashii dagaaladii iyo xarbiga ay ka wadeen Jubaland, taas oo mid walbaba loogu tagay meelahoodii ay ka soo duulayeen. Sidaas la awgeed, labadan beri alxamdulilah dowlad goboleedka Jubaland amni fiican ayay maxaa tiraahdaa ayay ku seexatay. Intaa kadib wasiirku wuxuu warbixin ka bixiyey amniga doorashooyinka la rabo inay ka dhacdo Jubaland, khaasatan dowlad goboleedka Jubaland, in laga wada shaqeeyey qaabkii loo ammaangelin lahaa ergooyinkii iyo musharaxiintaba dhammaan in la diyaariyey dowlad goboleedka Jubaland loo xirsaaray guddi khaas ah, guddiga amniga la yiraahdo, taas oo u diyaar garoobeen inay ka hortagaan fal walba ay maxaa tiraahdaa isku dayayaan dhaqarqabayaashii nabadiidka ahaa ee Al-Shabaab.
Mulid Cabdikulmiye, warbaahinta Star, magaalada Kismaayo.